song is this.
Oh, no, no.
My jingle so come for lifestyle.
It's two kids, babe.
Yeah. Cause I'm living my life, 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 yeah. No, no, no. Tukisha piga pafu, tupokei kaseli, atupokei kaseli. Tumetoka dambwe, tunaongeza hasoli, tunaongeza gasoli. Toka konyazi ya mangwea na bushoke, ambapo tembo alididimia kwenye tope. Ilibidi niame mkoa ndo nitoke. Salute kwa chamber squad makole hexagon na dope. Kitaja watoto wenu wa trap, mstaje jina langu. Maybe best rappers of all time, don't mstaje jina langu. Wanasema mina ugea nkilewa nkivuta kaya. Nyuma ya kuta za chosa sa mchizi na chimba dao. Wanda masnitch so washindi yapo na lala na keti. Wanatamani udate kuto unawasha mipepe. Wataisubiri sore demu wako wamemegwa kuteta. Wakati wao mademu zao wana uwakata mvicheche. Loser to pay, winner to stay. Kama pool table cheza na balls. Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah. Oh no no. Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
Cause I'm living my life, yeah. Shafanya vingi now, you can't tell me nothing. Fuka vigingi, yote kusaka something. Mungu nabidi, baraka za wazazi, mpaka mkaelewa. Kokote na putimba sasa so. Mpaka wanakiri mabisho. Kama kwenye jeshi komando, sasa mnaelewa.
Watoto downtown, miaka kumi nimekuza stebe menda. Sijana kuibeba dom, swazi kustafu chagwa bega. I'll be the victory, the leader, mkulungwa leodiga tenga. Azaki kucha mwino, guwasa nkuhungu mpaka itega. Nilipotoka nshona fitna, kusaka rupia. Tukiona wabwa wa hitma, wana tunavamia. Sometimes mlo moja, mama anauza bagia. Mpaka sasa show za mwanza, na fly na bomba gi. Macheki wabwa fuwa chawi, wanasota vitako. Wakije kuwango, nakute meketi kitaku. Somwa kuchukie, wakutukanie na mama. Endapo kukosea, atakukumbushia maisha yako.
Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah. Oh no no. Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
Cause I'm living my life, yeah. Tumetoka dambwe, tunaongeza hasoli, tunaongeza gasoli.
Yeah, Majengo Sokon, African boy, has two keys. Money, power, respect, my brother. We believe in God, we out.